nzuri kama upendo. Hakuna ahadi nzuri kama vitendo. Unijali hata nikiwa sina, ili hali hata bila jina.
Kila nikiwaza unanifanya mimi nikose na kosara. Kwa vile nakudata unanifanya niwe mnyonge na naumia roho. Nakuwaza bila wewe sina tabasamu. Nakugonza bila wewe sina tabasamu. Nakudata natamani ila moyo wangu unasita. Nachowaza waza mtaona jena moyo umejificha. Nyumira nyumira yote sababu ya pendo lako. Nyumira nyumira hakika kwako nimesetu. Konkon komera ndani kwa ndani nikomere.
Wende kawa unanipenda kuliko na vudhani. Mano unofia kutendo na nsishio kutamani. Unaitaji faraja na kuenda faraga pia. So itaji darasa ili ujue na kuzimia. Mise mimi kupeki yangu na we wamini. Jio na suno pendo wangu. Nipe na fashion zuri ya moyo wako. None fahari tu miniwe wako. Tuende mbali ani kila dina. Mida flani mida mida midnight. Moyo wako, moyo wako, moyo wako.
Nyumira, nyumira, yote sababu ya pendo lako. Nyumira, nyumira, hakika kwako nimesetu. Konkon komera, ndani kwa ndani nikomere. Baby komera, ndani kwa ndani nikomere. Show me what you got, show me what you got, show me what you got.
Show me what you got now.
Give me what you got, give me what you got, give me what you got.
Give me what you got now.
Show me what you got, show me what you got, show me what you got.
Show me what you got now.
Give me what you got, give me what you got, give me what you got.
Give me what you got now.
Nyumira, nyumira, yote sababu ya pendo lako. Nyumira, nyumira, hakika kwako nimesetu. Konkon komera, ndani kwa ndani nikomere. Baby komera, ndani kwa ndani nikomere.
Realness, realness.
Nyumira, nyumira, yote sababu ya pendo lako. Nyumira, nyumira, hakika kwako nimesetu. Konkon komera, ndani kwa ndani nikomere. Baby komera, ndani kwa ndani nikomere.